It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Uhlelo was a Friday living isihamba lomculo kaMaskandi osacathulayo umadibhini ephethe idlalade lakhe lakuqala elesihloko esithi abathakathi. Lomculi udabuka emadojeni esigabeni sePhumugwe kodwa ucula ekwele South Africa. Nawe xoxa lontungameli Nkomo weStudio 7.
Ngiyabingelela ngenkulu injabulo emsakazweni. Ngiyathokoza kakhulu ukuhlangana nani ngalesi sikhathi balaleli nabathandekayo. Ngifana wasafikayo endimeni zomculo ocula uMaskandi. Uzibiza ngokuthi nguMadibhini, uMadibhini Music Productions. UFacebook nguMaclean Mpofu, uMaclean Skizora Mpofu.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bawuthola njani?
Abangathanda ukuxhumana nathi bangasithola kunumber ezithi 0793490953. UFacebook bangavula bangangena epagini elithi Maclean Mpofu, Maclean Skizora Mpofu. Lapho ke bazothola yonke imininingwana eqondene nabakudingayo. Then abadinga umculo ukuthi bangathola kanjani, bangawudownloada enkundleni zonke ezithengisa online, kuSpotify, on YouTube, even nakhona futhi bangazidownloada. Abafuna ama-CD nama-USB ayatholakala njalo endaweni ezifana naseSoweto, naseJohannesburg, ku-Free Street. Bakontakta yona le inumber futhi usho nje ukuthi indawo ukuphi, bayathola i-delivery.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Abalandeli ngibatshiyela umlayezo othi sesekuningi lukhulu oluzayo, mthwakazi omuhle lukhulu oluzayo, ngithembisa injabulo engasoze ukuphela masinya, ngithembisa uthando olukhulu, ngithembisa ukudla kwendlebe okunohlonzi, ukudla kwendlebe okwakhayo ezimulini eziningi okududuzayo emoyeni edabukile. Jabulela kakhulu ukuhlangana nani, ngingajabulela kakhulu uthando lwenu, isapoti yenu bobhuti nabosisi bobaba nabomama bomkhulu nogogo, ngingajabula kakhulu.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.